Amaphutha ngiwenzile kodwa uvele wangixolela umntana muni intombazane engavele ngahleka. The day you were born, baby ngashintsha nomphela. I knew sengithola umuntu engifuna ukuphilela yena. Change my life, cool and over, yonke into ibe yindlela. Umhlaba yahlaba hlala ehlombe mina ngihlomele indlela.
Don't believe a word they say, turn around and walk away. Make your world a better stay, listen to your daddy. Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy.
Yazi bazokhohlisa yazi ugadi sona uvula amehlo ma ujule ngolwazi udlule bekuvalele dala ufane namanzi uvula indlebe ulalele ungasitshela ukuthi uyazi ufane nenkonyane ma ulandela inkomazi ukhoze kubaba ngoba yena emkhulukazi. I didn't have much ngoba wangishiya ubaba, but I'm everything I am ngoba wangithanda umama. I'll do the best I can ukuthi ngibe ubaba, but I need a favor kuwe ngifuna umntwana. If I ever do wrong you have a right your color. I-life isaqhubeka azovela amaphutha, maybe akekho kuzokuthinta phela mina ngakuphahlela. Magas chatu si balkulu, skinya mkonto noto laso. Komo zile kaya ngoba iswela belusi. Nathanda baby yas, unzo bugas.
Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy. Ngoba thanda lamilu, ngamo lwandle. Ngoba thanda lamilu, ngamo lwandle.
Fana nami. Yes, I'd love to be your daddy. Won't you please just be my baby? And I will always understand. And I will always comprehend. And I will always be your friend. Just hold my hand. Come on, baby.
Don't believe a word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy. Walk a tunnel on your own. Don't believe.
word they say. Turn around and walk away. Make your world a better stay. Listen to your daddy.